yo, Krista Wizzy, Di Kantao,
Malaboy,
Kantao,
Guys on the beat.
Ukweli na kupenda, uwe wangu maishani, mwingine siku tamani amini, wewe ndo wangu mwandani. Ulivyo nikimia, umeniachia, maumivu makali, sante na shindwa yani, hata kula nikikumbuka zamani. Ulinijali pia, na kunisamini, nikajua kuwa kuna mwingine wako zaidi ya mimi. Hata kama sina pesa, tafadhali penzi usinichukie, kwenye shida tabu na njama tatizo atakwisha, rudi univumilie. Ninavyokupendaga hakuna kwingine, acha leo nikwambie, maana mimi bila ya wewe kabisa siwezi, usinifanye niumie. Try say baby I love you, I love you, I love you my sweetie. Try say baby I need you, I need you, I need you my sweetie. I say baby I love you, I love you, I love you my sweetie. I say baby I need you, I need you, I need you my sweetie.
Girl ujue bado upo kwa moyo, nivumilie zangu kasoro, mana I love you, I need you, I want you, don't leave me alone. I love you, I need you, I want you, don't leave me alone.
Inachoniumiza babake na madi, kwa nini aniache, au sina pesa kwake, sina samani, nifanyaje? Inaniuma sana, tena inanichoma, mapenzi kwangu mala. Ona na kona, hata kama sina penzi, tafadhali penzi usinichukie, kwenye shida tabu na njama tatizo atakwisha, rudi univumilie. Ninavyokupendaga hakuna kwingine, acha leo nikwambie, maana mimi bila ya wewe kabisa siwezi, usinifanye niumie. Try say baby I love you,
I love you,
I love you, I love you my sweetie. I say baby I need you, I need you, I need you my sweetie. I say baby I love you, I love you, I love you my sweetie. I say baby I need you, I need you, I need you my sweetie.